Yeah, shit.
Conde boy.
Kipele kimegeuka kidondae. Usichanganye na ndele mwezako nitakondae. Ninapenda na rosi sisimka, nikipitisha ulimi adi kwenye ziwa. Bibi pinuka, miguu kichwa chini na changanyikiwa. Tena usiku sia tulali, nampa mambo adim, adim, dim. Sio kimoko chali, mikono ipo kwa sim, sim, sim. Ongeza feni mama na sweti, tuchuane kama kareti. Ngololo malewa shaku shaku, siku rikodi mini jeshi somu ijaku.
You want your back, bro.
Kimumu nya pipi utamwa kisiginoni. Nchikicha nchikichi na shovu njakiti. Leo nakesha kilindoni. Nitwange, nipepete, nisage, nichikichi. Nikande, niumuke, kilima, nipandishe. Kibinda kuwi kuwi, kiwinda pori pori. Naringa dori dori, mawinga chori chori.
You want your partner.
Kimambo, they call me Jashi.
Unge, leo mjuku kala majuto. Siku zote sinane na kaga mbali na puto.